One acre fun,
tumejipanga kwa wakulima, tumeshika nanga, mbolea kwa wingi, mbegu kibao, kwa udi na uvumba si tumefikisha makwao. Kabla ya upanzi, field officers ujifunga magauni, kuwapa wakulima tumashauri, waepuke hasara tofauti. Wana create demo plots, trial plots, curbing risks, kukua kin, kwa future planning, bima ya afya itawafa. Mkulima ukigonjeka uko secured, hautawachwa shagala bagala. Bima ya mimea tu ispo na wiri. Mkulima usikate tamaa, hautabaki chini. Bidii yako wakati wa upanzi, hautaona njaa kamwe asilani. Wakati wa mavuno tunawapagunia, just making sure crops are safe, zimetibiwa na dawa za kiasilia. Putting off danger all on check, ah, tunawatafutia soko jia. Mabroka tumewachenga, ah, wakiparashoka, nye wakulima mnabaki sonko. Twende kula kidogo, we uza kidogo, ah, kumbuka ile mkopo lipa, saidia yule mkulima mwenzako, ah. Napita huku ni kibarizi chini ya miti ya Grovilia, hewa safi napata, imemea kwa haraka, mbao zatolewa manufaa kwa mkulima, aste aste kwa mwendo wa mzofafa. Napita huku nikaona kuku akila kwa kudona, wakitaga afya kwa mkulima, lishe bora wakiuzwa, maisha bora itatia fora. Jia.
Bora, maisha bora huanza na one acre fund. Yeah. Skana niko real ndani ya field kama warrior, the real enumerator. Typical African son of a farmer, I give all my heart to one acre fund just to save life, giving more life next chance of survival. I represent one acre fully direct to the farmer by listening to bosses and creating more ways, just in making it easy, increasing the income in every planet taker. I own my surveys with credible and accurate data, from pilots scouting to scale of innovations. I salute Mr. CEO, scout number one, for your innovation idea and global impact. Under your career, at you the core persona. If words fail, let the music you are blessed. Vision 2020, manza early this year. Hardworking staff, putting more gas and giving hard pass. Climbing the ladder to the peak of the iceberg, looking at the world like it's a global village. Lighting up homes with Sun King Home Solar. Yeah, from South Pole to North Pole, we should hold hands under one acre fund. Fight this hunger and poverty from Kenya to Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi, Malawi, all over the world. Log in the game and you'll never be the same. Speak one voice, one acre fund, farmers first. One acre fund, farmers first, yeah.
One acre fund,
maisha bora, one acre fund,
one acre fund,
one acre fund.